muraho bantu b'Imana imbere yo kugira gahunda turanje hano itangire mbanze nk'ikaze Urumaga na Bahari muri ya gahunda yacu twise impamvu y'urugo uyu munsi nshatse nabakora umunsi udasanzwe mu by'ukuri nanjye nkuru uyu munsi nteye amatsiko inkuru yanyu yatangiye ite
nitugaruka ku nkuru y'urukundo rwacu n'ukuntu twahuye ari nawe bikeka nawe uratungurwa nkatwe icyo gihe nyine you're gonna wonder if that's true.
Muri uwo mucanga wo ku nyanja asa nk'ari mikino natwe ubwacu tutazi. Twajyaga tugiye dukikutsa imirimo tukicara hamwe twirekuye ari nta shiti yindi ariko turwanira ukwezi n'utunyenyeri mu nkuru zacu z'inkundo za kera n'ukuntu twahuye ibikorwa byacu maze twaruha tukihoberanira tugaseka ibyo nyine nuko isi yose igatuza ikadutega amatwi
kandi ubuzima buryohereye cyane dore kureba icyo gihe ntari nanazi ibyo ndimo wasangaga nishimiye amasezerano yamaga hagira ikinkomera amarangamutima ubwo nkaturika nkarira yaba ari hafi akamfasha tukarirana maze tukahora twese twaca tukarumira mpaka amasaha yo gukina arangiye tukajya gukaraba it's true rwari urukundo rw'ukuri rudafite icyo rwubakiyeho gusa twari abana n'irwari rwo kuramba
you mean high school
yeah it is
genero umutipe uhagazeho rero ntukine wasangaga n'abakobwa benshi banyangira icyo nyine gusaka umukobwa we waramaramaje cette femme brille de recette yari nka kakiziritse ku muhoro karahiye kuca yaje kumbuza amahoro rero biraho muha karibu bitanandimo gusa ntirwaramba kuko atihanganiye ubona ari we so niwe mukobwa wa mbere nabwiye ko mukunda
lies
ndahinyuka uru wanjye kandi ndahinyuka ndu wawe
rukundo sindiho guhinduka ubu nkuze kandi uwo muresi nzakugayisha simbona ikinsumbira kwitwa wawe byuzuye nkiriho nzatuma unyizera aho turi kumwe mbaho amaso yawe ahugiye aho ndi utari nimenye ntakoreye ku jisho kuko umutima wanjye wahujuje ibyishimo nzaharanira icyubahiro cyawe bindimo wowe ndimo kuraho ntigera harya ubundi ndahinyuka nshaka icyo wanyuze ko wanyeretse umutima w'urukundo ukamwitaho mu bandi nanjye nsa nk'uwibuze n'icyubahiro ngendana akaba ari wowe nkikesha ndinde wo kwikuramo ubususuruke rukundo nudahinyuka uri uwanjye kandi nudahinyuka ndi uwawe
rukundo nganira isi yose igatuza ikantega amatwi nubwo hari ubwo nirora mu kirori nkibona nk'ukuza ubuzima bukanyereka ko igihe cyanjye gicyuye nkaho ntacyo ngifite cyo kwishimira urukundo rwawe runsubizamo akanyabugabo natera icumu nkongera kwiyumvamo ubugingo nkakera ku nkuru z'umucanga turwanira ukwezi n'utunyenyeri mu nkuru nyinshi zo kumbeshya wandushijwe nkakureka nkatsindira yawe rukundo ubwo wemeye kunambaho na burya ndi nyakabwa mu minsi bikomeye tugafatana iryo ryo umutangara ntutume nicwa n'irungu icyo wamariye ngwino bikwambike kamba kami kanjye niba warabashije kwikuraho ntari udutera ushuma tw'abasore b'ubu tukagusiga amahoro ngwino iwawe uzitwa umutima wa buri ngoma kuko iryo wanyu ibihe turi twenyine abandi bahuze rukundo ryatumye nkwizera rukundo udahinyuka uri uwanjye kandi nudahinyuka ndi uwawe
humure rukundo nkukunda nk'ubu buryo kuko burya nta bundi buryo nzima gukunda uru rukundo rwavukiye mu bushuti magara bwacya rugakurira mu kwikuba kwabwo ubumure ruzarambira mu kwizerana kwacu kuko ubuzima bwanjye wabwujuje ibyishimo kuko umutima wanjye igituza cyawe kirampagije n'igihe numva nta ngingo nshya mfite yo kuvuga wowe mba numva twakomeza kuvugana icyo nyine birangora guhumeka kenshi iyo mpamagaye mu izina none rero ubwo duhanye igihango tukaba tunabirahiriye imbere n'inshuti n'imiryango nta yindi ntinyindi uwawe wese ngwino mu cyawe twongera amabanga ngwino se kandi twagura imiganda irige turimene ejo tube batatu bane twese tureba turi abawe wowe isoko idakamaye ibyishimo byanjye hani buryo umaze gusinya kwandika nta kindi abasigaje mu ijwi ngo uwo mutima wanjye nana zanje komeza unyizere inkunde nkukunde icyaba ari cyo kiruturusha abandi l'amour véritable mais fin pas
dukokora twabakogoto cyo ntungwino sumwiza ntarabona andi rukundo twaruhanye ndandinda byinshi twanyuranye mu tsinda simbi ryanjye n'ejo ndimba kabyina kangiye ngaho simba ariko ngwino ngwino se mwiza nakoye zimasakaho nataramiye irembo ryabaye isibaniro nk'abamakuye mwiza butake nakebutse kandi se ngwino ngwino nakumbuye mu mahanga iwacu bambaza igituma ntakirya ntisinanga amatataranza kandi ngwino nyenyeri isumba izuba kwaka dore n'amajoro yanjye ubuyahinduye amanywa
yes bro
maze kandi nimutenguha n'ubu ni byiza ntugatinyire ukundi ugize umbwira igikwiye kuko kuva umunsi wambwiye kunkunda ntigeze mara n'umunsi n'umwe ntakunda kandi nugira irungu nagiye guhiga ugibuka inzibutso zahayise hacu tubwirana byose ntacyo dukinze mu bintu mu byiza duterana inkunga aho urukundo rw'igisoryo rutahura iteka ntazabura urwibutso rw'ibihe byiza twagiranye kandi kanjye ntudahinyuka kunkunda kubikora ngo ejo wumve ko wansingiye nta gisibye wanyigaruriye kuko ubizi ikiyo nakunze aho kera wansize uhansanga nanjye nzamenya urwo rukundo rukundo ntuzigera wifuza mpari nudahinyuka uri uwanjye kandi nudahinyuka ndi uwawe rudahinyuka nawe ndende mine
nanjye nudahinyuka kunkunda kubikora ngo ejo wumve ko wansindiye nta gisibye wanyigaruriye kuko ubizi ko iyo umukobwa yakunze aho kera wamusize uhamusanga nanjye nzamenya urwo rukundo kuno ntuzigere wifuza mpari nudahinyuka uri uwanjye kandi nudahinyuka ndi uwawe rudahinyuka now and then mine.